tababarka oo ka saabsanaa sidii haweenkii u qayb ku qaadan lahaayeen kooran qaadow ka dhagaalow koonfur galbeed iyo waliba qaban qaabiday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed tababarka oo qowday haweenka ganacsatada yaryar kale gudaha magaalada Buundhoba iyo waliba intii soo dareere la ka baro doone sida loo kordhiyo ganacsiga iyo habkan ka fududeeyo ku faa'iideysto kooran ganacsasho Raasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Yaquub Isaaq Hussein oo daaw furiyana ku hadlay jeedka tababarka
geedka maalin aad muhiim u ah in iska koyna training mise tababar ka saabsan sidii haweenka aan ku qayb qaadan fadeen dhaqaalaha kobcintiis si la socotaanba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad Koonfur Galbeed mayba aan egmantaa inay dardar geliida kobaca dhaqaalaha iyo ganacsatada sidii iyo la shaqeeya fadeen dhammaan qaybaha kala gedisan fursad failaning at inay geekin iska kooyna tababar noocun ah tababarku ma ahe tababarkii ka dambooyey laakiin tababaro badan oo mashruucun khuseeya in iska kooyo doono muhiimadda inka weynna maybu ahaa inay xoog la saara haweenka sidii ku qayb qaadan fadeen arrimaha horumarinta ganacsiyada si la wada ogiye haweenka meeba qayb weyn ku iyina ganacsiga dalka wax soo saarshay percentage in ka badan haddaa cilmi baarisyo la sameeyey meeba sheegayna 77% markii lagu hadalo household budget survey-ga inay haweenka ma aragnay iyin dadka income ka badan hasaaro marka si lan dardar geliyey ma aragnay waana lan xoojiyey arrintaas meeba muhiim ah inay kor loo qaado wacyiga iyo capacity-ga dhiniga ganacsiga dabcan walkast meeba mbaahanyin aqoon iyo khibrada mbaahanyin aaminsanna dadka inta geeka rooga kulisho inay waqti dheer ganacsiga ka gudu jaraan haddana mar walba meel la mbaahanyaa at least capacity-gii iyo aqoontii inay markasta la kobciyey tababarkun kaanasa qayb ku iyey meerajeeyey markii tababarkun siin dhammaada inay ma aragnay isigoo concept mise aqoon fayla ku haysatan arrimaha ganacsiga siin dhammaada doona hay-adda GIZ may ku mid tahay hay-ado dawliga ah ee ku shaqeeya Soomaaliya si guud gaar ahaan Koonfur Galbeed mashaariic kala gedisan ku wadaan ciidanka maadnagaana isigna may siin rajeeyey maalmo intii si rogtaan inay walbadan shal faa'iideysato doontaan oo aqoon iyo khibrad ah ciidanka maasintiin shirkanani furiin
si kastaba tababarka yana koran qaaday ganacsiga haweenka ganacsada u badeedaha yaryar ee guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed